na 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 Zorendele yo, utome vilo wana mane. Zorendele yo. Yeah, sure. Silver Sky Music Production.
Hey da, you made this?
Esh, Brian, mina wunu bela shitori. If you want to achieve, unga anyeva. Bata balabula mara swita yenza na mina braya mina vanhu a ni twa hi vona mara ni swi vona ku ri ta selela ndzhaku vutomi bya cinca n'wana mhani life is tough vanhu vona va ta va vhaya this is the na the last n'wana mhani always remember you are present and the situation is not your final destination niko don't give up n'wana bomme Aish, I know ku botala me rilangati because tanki ra mihloti ri dry. I know ku botala me give up ele me teke vutomi bya n'wina mi lahla. Wa vona braya mina ha hlupheka na swi twisisa mara ku na lava va nga lan'wa kaya and please mi nga va judge situation ta hambana mimiti. Eish, n'wana mhani u fane u tirha hi matimba u nga pfuki u tlele because vurhongo byi nge pfuni nchumu u to hola malanga hina van'wana eka hi pfuka hi yexo na kwelanga siku rin'wana ta kandziya a KwaZulu Natal exa
rayanga vuchilo vuya konda u chi nyaka achieve songo thetheleza vathu nga rudiselela murahu vanwe va ku vuwa va chiya muxin'wini va chiyo xumela ti-girlfriend dzavo
mina a ni lavi ku koxisa ku renga mavhari xikwembu ni xi rhangisa mahlweni cause hi xona xi ni komba ku ndlela na va vona vo tala va pfuka nampundzu vo past 5 a hatlele va ya phanda ex e n'wana mhani u fane u tirha hi matimba u fane u tirha hi matimba vutomi vhilo n'wana mhani byo rhendeleka Zorendeleka